Hello. 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 Niko busy takuvutia badai. Hello. 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 Niko busy takuvutia badai.
Wale wote walikuwa rafiki zako wakati munaponda raha ukiwako.
Niko busy takuvutia badai.
Mama mboga anadai madeni yake, umeshinda ukidanganya haki kuko.
Niko busy takupikia badai.
Mwenye nyumba amefunga nyumba
takupikia badai
na familia nzima, na ukimpole.
Niko busy takupikia badai.
Kila mtu yuko busy, unashindwa kutekitizi, unataka fuata ibelisi, na ukijaribu utalia badai. Kila mtu yuko busy, unashindwa kutekitizi, unataka fuata ibelisi, we ukijaribu utalia badai. Hello. Hello. Niko busy takupikia badai. Dunia ina mambo. Kila mtu yuko busy, unashindwa kutekitize, unataka fuata.